Akubirizo moyo kwange. woli
semeza woli
yahu pida biwayo byonna joli
byonna joli
opite mwaka mwako
dije akibayo
janya nila kwe
Mama. Na kuimsa kwa mna sute wale ya kwekana. Aleluya mukama tukuwe chitiba. Ndiyo temerezewe usiziwe masia. Aleluya mukama te wale ya kufanana. Aleluya tukuwe chitiba.
Hallelujah, Hosanna, Hallelujah, Hosanna.
wange na bubengi omoyo wa wansinze wesende nise mukama
Chitala mungalo, ah, bolimulabe wa mukankani. wanike mikono waguru omusabe akusumulule batima yote yasirika bwe yawulira nti wuwe yayita
omwoyo omwoyowe
yote ya sirika we ya unida nti yesu ahita kasaja kamu gamba sirike batima yote ya sirika ti yesu katonda wange wana wanda udyo nsasire yesu akolebe wudyo mbawa nonga nangenda
omoyo
Chivina Gomulwande kwate wakuluma Tuwanike mikono wakulu Omoyo wa mutukufu Anya ulirempe omuchivina Omuliro ataba mwekuba Mpulire kuba Abalwande muona Weleze mkube tunaze naze fina Omoyo
Abalwande muona
Katonda wabwe bali tambula te bali koa bali duka te bali sidika bali tumira mpanga bali labikange mpungu mulokole kwe kolimanya jamani gali wasi walulimirwa wo oligoro koka kumacha lolagira lusozo wo uliruvao nange na ineso zinyinji Zine choro do mula mwange Nange wenda la mukana zigoba Nela kachini watembe Mukamo manji Tindi wa muna we Umuyagane we bujo kunjuya Nandi na we nyera Nela chesaba mukama Osibire mimwaja wala vipange Mkolele Bona bonga balama Mukamo manji Tindi wa muna we Umuyagane we bujo kunjuya Nandi na we nyera Elache saba mukama Osibire mimwaja balabe bange Mkolele tata Bona
mkosi wayogera teyechusa taringa abana bantu ekigambo kyemanyi agaya sabuli rusozi
era yagamba likwaza ne wakati mudungu kati ndabanga tide
mugamba mukamata kumanyi
yagamba likulembera akutwara kulabye ekisa nawe kyokwa mumanyi mukama abimanyi byonna yagamba likulabye byo mama byotulabangako yagamba likwasa kwebyo nawe byotokwatangako
kamomanyi tindi wa munawe omuyaga newe bujo kunjuya nandi nawe nywera era kyensaba mukama osibire mimwa gy'abalabe bange okolere tata bonna bonga balaba mukama omanyi tindi wa munawe omuyaga newe bujo kunjuya nandi nawe nywera era kyensaba mukama osibire mimwa gy'abalabe bange onkolere tata bonna bonga balaba
kwe mukama kubagwe mutonzi wange
nakusinzanga mukama kubagwe katonda wange
kusinzanga mukama kuba kwe katonda wange
kifara nyicho mwe wantondela nga wanjagalo kusinga byonna
nakusinzanga mukama kuba kwe katonda wange
Gasozi ya ganene gwe wagatonda oli mukuru sebo
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
obukima eyo mutale bukutenda tebukowa
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
wabanunule muje tusinze yakuwa tuobulamu
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
ejereti jangu tusinze nomukuru naye mugambe
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
we madima sinza Yesu nembeki mugambe sebo
nakusinza nga mukama katonda wange
nawe Franka tenda mukama nabeyo bona bagambe sebo
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
mwabafaza muje tusinze ne bamasheke mubalete
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
agayanja aganene gatonda oli mukuru sebo
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
ebirwadde ebinene gw'obiwonya gwe yakuwa
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
matulutulu buli olukya kukusinza gwe yakuwa
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
matulutulu buli olukya obunyonyi bukusinza sebo
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
mwabasoga muje tusinze n'abatolo temulekayo
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
n'abayimbi mwena muyimbe mumusinza bawatalanta
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
gagonya ne gatimba wagatonda nga gamalala
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
eddoboozi neddungi gw'olimpa kankusinze sebo
nakusinza nga mukama kuba kwe katonda wange
DJ Adbayo
Wali, ono Yesu wali Omurani wentale zange Wali, yono Murani wange Kuvera okwe Kubunye ona Seche mute mute ombo na me wali Kube mikisa je, ireme je, jiri nangi Oh, wali
Wali, hey. Wali, wali
Aze atu neno rwange mukama lero aze wange byonna 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 bitwale emigugu gyenina gyonna kanjimuwe teka mulero omwoyo wo ntekako mukama mukono gwo mpula mbere owuwo leka omwoyo wo mukama amberengako so Chuka, esanyu litujula Kwehova, kwehova ngotu senate Emiti maja favantu, jika wovulamu Zeche mutemu, eo mbuna meuoni Kubavu lichimwe change, chile yonjoli Zeche mutempanika e mikono joli Chizute wali Wali, wali, wali Yesu
Wali, wano
Wali,
wali,
wali mukama Wali, wano
Basuzo cha, jeyo muimi wange Genzo musumba kukaniseno
DJ Adbayo
tukulira elane tusinza oyo katonda o kulwe mirungi byakoze kuno luhimbaro ane ane amani lutusikula nelutu amani obujulizibo kyakuddamu gye tuli kyetukusaba ojje otuwe omukisa nzikakkanya omusumba ku lw'ebigambo byo nja kujja eyo mpereze gye muli we mbanga ndi mukisa nga bugambye ngulumiza katonda oyo anfudde omukisa ebintu bikyuse mu kaseera akatono oba bitya kimanyi abadde katonda nze yali akaba anfudde omukisa wakaba kumabyoyetamu bya kaseera banange neyanziza mwenna abanyambye mungumikiriza mbadde mukugu gye muli temwangoba mwampa ekyokulya ono katonda gwe mpeereza baddiza ekyomuyika atoba temwangoba mwampa ekyokulya ono katonda gwe mpeereza baddiza ekyomuyika
singa wandaba
mukama bufudde omukisa ekivume kyandiko mukama kifudde okuganja
thank you baba thank you
DJ Adbayo
neewonya okwagala kwo nze kwagala nga konji gyendi wentula n'endowooza kw'ebyo by'okoze olw'erinnya kakubo kaliwo wakadduka omusalaba wakalaba naye tewakakwata sijjukira lwewakaba ng'olabya kakakubo era tewakakwata nokkonakunanga endiga mpolampola so ng'ogenda mulofula yadde ekisoowa kiraba
tewayinira
yadde watya wasigala otambula bwentula n'endowooza kw'ebyo by'okoze olw'erinnya lyange bwentula n'endowooza kw'ebyo ne nzijjukira Watia wasigalo tambula Wentula nendoza kwebio Yokoze oleli nyanyame Wentula nendoza kwebio Nenze jokila